Kitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL kironze enjiniya Joseline R. Lwakakooko okukola ng'akulira ekitongole kino ng'onadda mu bigere ebya Paul Mwesigwa eyagobeddwa. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa ekitongole kino, olukiiko olufuzi olw'ekitongole kino lutegeezezza nti yinjiniya Lwakakooko obuvunaanyizibwa obumuweereddwa butandikiddewo era nga zezimu ku nkyukakyuka ezikoleddwa mu nzirukanya y'emirimu mu kitongole ekyamasannyalaze. Okusinziira ku lukiiko olufuzi olw'ekitongole kino Lwakakooko, alina obukugu mu nsonga z'amasannyalaze omuli okugabunyisa emiwendo gyago n'ebikozesebwa mu masannyalaze bwa myaka egisoba mu 20 era ng'ono abadde aweerereza mu kitongole kino okumala akabanga. Kinajjukirwa nti olunaku olw'okwosajjo minisita w'amasannyalaze Dr. Kanoni Ruth Nankabirwa yafulumizza ekiwandiiko ekyalagidde enkyukakyuka mu kitongole ky'amasannyalaze ekya UEDCL mwe yagobedde Lydia Ochieng Obo eyabadde ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'ekitongole kino. Minisita Nankabirwa yategeezezza nti n'abadde akulira ekitongole kino Paul Mwesigwa naye yasindikiddwa mu luwummula olukake kisobozese gavumenti okunoonyereza obulungi ku mivuyo egiyinza okubeera nga gye gyalemesezza ekitongole okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwakyo. Nankabirwa yategeezezza nti okusobozesa emirimu gy'ekitongole okutambula ekinnawadda, gavumenti eronze ssentebe w'olukiiko olufuzi ow'ekiseera era n'eteekawo n'akulira ekitongole ow'ekiseera ayambeko mu kulondoola emirimu egikolebwa okutuusa nga gavumenti lw'eneesalawo ekyenkomeredde, wabula nga bano baabadde tebannaba kufulumya mannya gaabwe. Kyokka amakya g'olunaku olwajjo ekiwandiiko kyafulumiziddwa nga kiraga nti yinjiniya Joseline R. Lwakakooko ono yalondeddwa okukola ng'akulira ekitongole kino ng'adda mu bigere bya Paul Mwesigwa eyagobeddwa.